Yo, it's Kenena once again. Nina uchungu moyoni. Dem kuli dump sabu nimesota jo. Aha, aha, aha. Check it out.
Synthesis.
Skia hii na PNC of an MC. And I hope boys can see. We dope throw out MCs. Deep in the sea. New deposit dozangu kwa river band. Zipati kana kwa ocean. Ukisidro lazima utumie net. The PNC is named Janet. Ni nati sabu kutukuna kwa kuna mosquito mobu na pena jaki wako net. Iti mwona, natamashwa na inchi na chapa kuchi. Na karimisha na barajichi likuwa uchi kachichi. Paka wana ni hata kilimilika na toji. Nini ken lakini si rezo wala lezi na badu na watichi. Fude likuwa nipikia pwanda kushida chief chef. Jizat kwa sofa, likuwa chisoka iku na beef ref. Mafansi wakitro kumisikiza askiju wako na beef refu. Sa, ilibidi ni timu hile channel. Na telele ni great world katiki Paul Walker Hall. Kwa na bola kuchaza na boy mtolo huku wakiponsa kwa kuma alcohol. Na kwa simu kuna mystical ya mystical. Nilikuwa nafanya night shift ungeza ndia nime graduate kuingia mifuko ya mabuda. Kwa wezo most high nikaponea 6 foot under na kupata joe madhare. Na kujitahidi vilivi na kura ukangware na kuhakikisha sikunywi mung'are. Kwa vile nilikuwa nafanya economy, nikapatiwa manoti kwa salary. Account pia ilikuwa misho na vinoma. Demo aliniambia tuende coast kwa mati yenye tulibodi ilikuwa na werena na zizi. Na ndio walikuwa na necessary noise. Tulifika na werea kaniliza kana taka nazi. Nikamshow juu mini Kenyan boys. Ana upatie nazi. Tulifika huko, demo akaanza kupogesha walami na kuhilo wanya walikuwa wasi. Kwaze alikuwa nafanya pharmacy. JKU at Jomo Kenyatta University. Kwa ile kushona yake ungefikiria ako na obesity. Akitingisha kiuno kwa street mahaters wakida yaeze obesity. Tuli turn home na dozi kwa anisa kuisha. Na demu kulibeba mtinga. Akaanza kulihepa na kuwa goldiga. Na kukimbilia ma oliga. Wale wana madinga kara ila odinga. Akiwabuwa tabai wa hama naanza kuringa. Taku kujuane ni kijamu sijamu tupia ngumi karate ama judo. The fact is that nilivumilia na upole sijamu flex na nyundo. Nikimpea phone anadai akonayo na sama na Samsung na yodi ya ringtone. Ikifika ni mngaro bezi ilikuwa kekoshi na toy. Nikimuliza hizo zingine alibaiwa na nani. Anajibu hiyo ni life yake na atoy. Kwa hala mashidi tuliaso na ee, alikuwa umiwe baka mtoi. Alifanya ni kumbuke boy flani, alipata na msupa kwa market. Akadai anataka kufanyiwa shopping, jacket and jeans. After hapo, wakaenda rave, boy akaweke wa mchele. Na kuporo kila kitu na batenda na mdaisha bill. Tokana na ila machungu, bonsani mtupa inche. Alafu mwisho mwili ilipatikana kwa mtaro bila kitu, siyo ilikuwa deal. Boy innocent bila maneno mingi, ilibaki wanyonge wa memkill. Kwa yale machungu, moyoni nilimwachia Mungu nikisema what goes around comes around. And I'm just in timba, sumani pen bila inka imanishi naeza chora kitu fake. Vile nilikuwa na kiamu about how gather ni natafta fame. Nikiflash your relationship kwa baro inafanya nikuwe ashamed. I'm the real CS badilika hata ni change name. Silangi story zake but staki usiano kozi yaki hata mkidi. Hezi kwa saukedi ya daddy. Anajishika shava na mastress. Anashika madress anazeka chini ya matress. Ametumuwa kaa kicheche na wanyoge ina video cheke. Even though in my heart niko na pain. Na try to maintain cause life is like a chain. Na hata kituwata iyo jina Janet but it remain. Love is blind brother and sister. To avoid pango ya kando sabi ya do. Bigger brief is Munga A-Life. The hymns on the track.